Inku badan soddon qof oo niska jara bilaan iyo megel ha oo barade xirfada shal duban iyo qalabke iyo kashaqaysada lahayn lagu doonsi. Kureed muddid muddo tawabar iyo qaadadeng. Dalin yaradun ya way ba la baray xirfado iyo kumideyn giliyowka korontada, talawka darka iyo wiliba, kashaqayowka tubooyinka biyo. Masuuliyiinta maamulka degmada ayaan ku mahadnaqay dhammaan hay'adooda ku qayb qaaday in la dhiirrigeliyo dhalinyaradu waana lan soo bay fursad shaqo.
Waddankiina walan baratayn, naftiina walan baratayn, idiina walan baratayn, wali la fagaay wali isan baratayn in bulshadeen kala naga tan naftitiidin iyo waalidiintiin iyo dadkiina ku faa'iideeytaan la fagaay. Marka ka dhalinyar ahaan unuuna wali sinka daraane haddii walkarahan inku baahatan unuuna ni sinka kaabna
ana ma ayna horqaanihay halkaan rafaada ka bari jubdhow macalin dhirshi dhaqan haddii aan ninkii fogaaday darin tanjeerada anti ya harqaan la ka bari walaay la ka bari ya hadal galanta la ko saari muhiimada ma hadan ilaahne ma hadna qadadki maskaxdaasi aqligaas seeni
qaar kumida ganacsatada tababarka lanqobadi waana lagu doonsi qalabkii ka shaqaysada lahaayeen yaan mahadnaqi hay'ada iyo maamulka degmada oo kaalin weyn ku jeesiday.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Anaa leero maay Muqayr Axmed oo ka qalin jiidi arday oo ka qalin jiidi hay'ada SYF ee mabay muhiimay waalidintay dhamaantay kadib mabay muhiimay maamulka may baagay qalin jiinay SYF SYV oo hay'ada may baan ku mahadnaqay ilaa xubnood in koorsada qalin jiini ilaa maadin sunnad ka badan maadin sunnatay maamulkan sidoo kale waalidintaana mayba dhalinyaradu kubraarijiyay intay ku faa'iidaysadaan waxbarashada xirfadda intay ku faa'iidaysaan kubraarijiyay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Awala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anuu maami maxamed abdullahi alleerow oo ka jaray tiimka baradeen soolarka saanan ku faa'iidaysay soolarka mayba waan awal mahaynin opportunity oo aan ka macnaha ka barado soolarka laakiin mayba arkayhin hay'ad oo falaas dhalinyarada intay korongaada xirfadiyo taasoo dhalinyaradaas oo macnaha si aan ku faa'iidaysadaan bulshada iyo qeyban ku naqadan sida hadda uun may barnaayeen solar system waleero sin miskiiro solarka awel mahayna solar system waleero haddii iida foodahni ata si aan ku faa'iidaysana awel macnaha walool xirfadaan ka shaqaysado mahayna laakiin hadda ma helayeen xirfadaan ka shaqaysado kor magaalada geeska ku galo kor.